Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Qophii guyyaa har'aa roobii chaansaa 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo chaansaa 23 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu Andaffaa Dumaradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mariin waraana bilisummaa Oromootii wajjiniin taasifamaa jiru ilaalchisee ibsa mootummaan Itoophiyaa kenne. Imalli Oromiyaa irraa gara godina naannoo Beenshaangulitti taasifamu danqamuu isaa. Mariin dhukaasa qaabuu gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranu addaan cituu isaatii fi akkasumas qophii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa ofirraa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin tuffannu kan affeera. Amma oduutu itti aanaa gara sitti darbina.
Moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Mariin mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru amma akka dhaabate dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsa torbanii har'a gaazexeessotaaf kennaniin ibsanii jiru. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo kan addunyaa Odaa Tarbii tiwutara ofiirratti waraana bilisummaa Oromoo fi sirnicha gidduutti mariin itti fufee jirus ta'e karoorfames hin jiru jechuun barreessaniiru. Ambaasaaddar Mallas gama biraatiin daawwannaa guyyaa shaniif caamsaa 23 hanga 28 bara 2023 itti aanaa muummichi ministeeraa biyyattiif ministeera Haajaa Laaka ta'an Dammaqa Mokonnin Chaayinaatti gaggeessan walitti dhufeenya Itoophiyaaf Chaayinaa saffisaan guddachaa jiruuf keessumaa gama investimentii daldala qonnaa dawaalee yookaan qorichaa fi dabarsuu teeknoolojiin guddateera jedhan. Itti aanaa muummichi ministeeraa yuunivarsiitiin qorannoo dhimma alaa Beejiin kitaaba afaan Amaaraa barattoota Chaayinaaf qopheesse eebbasaarratti akkasumas wantoota biroo irratti argamanii jiru. Dubbiimaan ministirii Haajaa Alaa Itoophiyaa kun dhimmooti yeroo ammaa barbaachisaa ta'an biroo irrattis dubbatanii jiru jechuudhaan Kennedy Abaata Finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Sudaan mariin humna dafee qaqqabaa waliin taasisaa ture addaan cituu isaa dubbii himaan waraana Sudaan beeksisanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Qondaalli kun roobii har'aa akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame mormii humnootii saffisaa dhukaasa dhaabuu gargaarsa namoomaaf jecha tolfame irra deebi'anii cabsuu isaaniitiin akkasumas kanneen akka hospitaalotaa bu'uuraalee siviilotaa kabiroo magaalaa kaartuun keessaa itti fufiinsaan qabachuu isaanii kan dabalatu ta'uu ibsaniiru. Kun kan ta'e immoo torbanneen hedduudhaaf waldhabdee gareewwan waraana Sudaan lamaan gidduu jiru maanguddummaan furuudhaaf hojjataa akka turan Ameerikaa fi Saawud Arabiyaa rakkootti ta'ee jira. Saawud Arabiyaanis ta'e Ameerikaan kanarratti yaada hatattamaa kennan hin jiru. Sudaan walakkeessa baatee bila keessa waraana ishee fi kan humna saffisaa yookaan RSF jedhaman gidduutti lolli erga ka'ee booda jeequmsa keessatti fagaattee gadi bu'aa jirti.
Yaadaan kan qoodame manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qoqqobbii meeshaa waraanaa Sudaan kibbaa irratti kanaan dura kaa'ee ture akka itti fufu murteessee jira. Gabaasa kanaafis jaallannee.
Biyya haaraa addunyaa kana akka taatee Sudaan kibbaa mormii kadhageessiste yoo ta'u Raashaa, Chaayinaa fi biyyoonni Afrikaa sadii kanneen qoqqobbiin akka kaafamu gaaffii dhiyeessan sagalee kennuurraa of qusachuu isaaniitiin uggurri meeshaa waraanaa Sudaan kibbaarratti yeroonsaa dheerate. Wixinee murtii ugguraa Yuunaayitid Isteetsi qopheessite kun kanaan dura caamsaa darbe sagaleen irratti kenname fudhatame sanaan walfakkaataadha. Akka kanaanis sagalee deeggarsaa 10 mormiin lafa hin jirretti sagalee kanneen hin kennin hafan 5 uggurri kun ragga'ee jira. murteen kun leenjii marsaa jalqabaa xumuruufi humna tokkummaa hundeeffame eebbisiisuu dabalatee qaamolee waliigaltee aangoo qooddachuu bara 2018 karoorfameef hojiirra oolchuu keessatti guddinni jajjabeessaan argame simatee jira. Garuu jeequmsi cimee itti fufee jiru rakkoo siyaasaa nageenya rakkoo dinagdee fi gargaarsa namoomaa kutaalee biyyattii irra caalaa mudatee jira yaaddoo jedhu akka qabus ibsee jira.
Pirezidaantiin Naajeeriyaa haaraan wixata darbe kakuu raawwachuudhaan aangoo qabatanii biyya isaanii heddummina uummataatiin beekamtu tokkoomsuudhaaf nageenya buusuudhaaf waadaa seenanii jiru. Gabaasni kun sibtaan isinii dhiyaata.
Manguddoon umrii 71 haaraa pirezidaantii Naajeeriyaa ta'an Boolaa Tiniibu jeneraalli waraana duraanii Maamudu Buhaarii ka paartii wal fakkaataa keessaa yoo ta'an umriin isaanii 80 aangoo gadhiisan. Buhaariin marsaa lama erga bulchanii booda biyyattii galaana rakkoo dinagdee fi kan nageenyaa keessatti dhiisanii aangoo gadhiisan. Pirezidaantichi haaraan Tiniibuun tamsaasa kallattii magaalaa guddoo Abuujaa keessa ka jiru waltajjii Eagle jedhamurraa haasawaa dhageessisaniin akka pirezidaantii Rippaabilika Federaala Naayijeeriyaatti dirqama koo nan ba'a, hojii koos hamma humna kootitti dhugaadhaan nan raawwadha, kunis amanamummaa fi akkaataa heera mootummaatiin jedhan. Hoogganoonni biyyootii alaa fi bakka bu'oonni sirna kanarratti argaman pirezidaantota Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphosa, kan Ruwaandaa Pool Kagaamee fi kan Gaanaa Naanaa Akuufoo Adoo akkasumas jilli Yuunaayitid Isteetsi, Biriteenii fi Chaayinaa dabalatee argamaniiru. Kaashim Sheettiimaa ittaanaa pirezidaantii ta'uudhaaf kakatanii aangoo qabatanii jiran. Lamaanuu paartii biyya bulchaa jirurraa filannoo gaggeeffameen injifachuun isaanii labsame.
Yakka dirqiidhaan gudeeduutiin himatamanii kamisa borii mana murtiitti dhiyaachuudhaaf kan jedhan hoogganaan paartii mormitootaa Seenegaali. Jiraattonnii fi deeggartoonni isaanii magaala Daakaaritti akka mormiidhaaf bahan waamicha dhiyeessanii jiru. Haala seeraan alaa ta'een poolisiidhaan qabamuun isaanii kan ibsan Osumaan Soniikoo hoogganaan paartii Paaste Paatiroos jedhamu yommuu ta'an paartiin isaanii qeeqa mootummaa Maak Saal irratti dhiyeessuun dargaggoota biratti deeggarsa hedduu akka qaban himameera. Namni kun filannoo pirezidaantummaa bara 2019 taasifame irratti sadaffaa kan bahan yommuu ta'u filannoo bara 2024 irratti hirmaachuudhaaf ibsanii himannaan amma isaan irratti dhiyaate akka isaan filannoo irratti hirmaachuu hin dandeenye gochuudhaaf shira siyaasaa isaan irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaanii ibsaniiru. Namni waggaa 48 ta'an kun yommuu bara 2021 qabamanii hidhamanii turanii hokkora uumameen namoonni 12 du'uun isaanii ni beekama. Gara oduu biraatti yommuu darbun immoo hanqinni wabii nyaataa cimaan biyyoolee 22 keessatti guddinaanis ciminaanis jiraachuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee jira. Oduu kana immoo kan bal'inaan nutti himtu jaalladheedha.
Gabaasni mata duree iddoowwan ijoo beelaaf saaxilaman jechuun akeekkachiisa duraa kan hanqina wabii nyaataa jaarmayoonni tokkummaa mootummootaa lamaan jechuun jaarmayaa nyaataaf qonnaa akkasumas sagantaa nyaata addunyaa gidduu kana baasan. Kanaaf jecha bakkeewwan beelli cimaan hammaatuuf carraa guddaa qabutti lubbuuf jireenya baraaruuf akkasumas beelaa fi du'a ittisuuf tarkaanfiin gargaarsa namoomaa hatattamaa akka fudhatamu gaafatee jira. Kunis baatii waxabajjii kaasee hanga sadaas bara 2023 akka ta'u ibsameera. Burkinaa Faasoo, Heeyitii, Maalii, Sudaan, Afgaanistaan, Naayijeeriyaa, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Yaman sadarkaa akeekkachiisa olaanaatti ol guddataniiru. Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa, Rippaabilikiin Demokiraatawaa Koongoo, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Paakistaanii fi Rippaabilikiin Araba Siiriyaa bakkeewwan yaaddoo guddaan jiru jechuun akeekkachiisee gara Maayinaamaarittis babal'ateera jedheera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Aye, amamo gara gabasale kenya berati cina sababa yado nagenyatin kankai gejibni godina walagali tatifi godina olas sanakan tae benshal gulgumuz kesuma kamachi walitifidu adanchetu isa jiratoni fi hogantoni himanijiru nakur malka hogantota asosi sudan gabasa itanu kopesera walinajagasu.
Nanu Romia Godina will legally tafi. Nanu Vinishangul Gumus, Godina Kama Shigidutti, Sajajli Gijuir Gedanjate, Josni Sajila Kamu, Jratotaki Sasagale America Timanijo, Jratotaf, Del Totni, Magala Kama Shiki Sajran, Sochigi Juakanakana Dankote, Dursi Safi, Samichi, Warana, Bilishuma, Romotin, Rawata Munija Chunimat. Isange sa jirata magala kamashi obbole maruro ni dubbatu
dandi kamashi dimbisi kamashi najjo sara kana lamasa ifara namotimo najjo sinakani dimbisi sinakani ammasana ya sadi gairama
adil galam salamon gamai sani sababa ta jajilicha danjitef akkan bekni dubbachu dan rakko gakkabe jadan ifsani jiru
ngidi asbezawochin migabullin ግባቶች ባጠቃላይ ግባት እንይገባለን
ወንቶሲ ምን ከይሰጥ ድምባኑ ፊገልቴ ወንንዱ ከኑሰይነ ናኖ ሰነራት ሱን አበቹ ሳራን ከንኬ ተኮፋዋስ ንባሲውም ናውሊፍ ሳጥለሜ ወንቶት ንቡራ ከራሶ ሳዋና ናኒ ኡፈኒፍ ባሲ ሰነውንደ ኑቷጉጋ ደበለታንስ ናንዲች ገሞጆ አንቴ ፉመትኒ ወይረረቡ ሳቲን ረከታጅራ ሰባባ ቆሪቺ ሃለጋቴን እንገለይፍ ረኩይዱ ዳፍሳት ለምኒር ጀቹንዱ በተን
ጅራታን ካማሺ ሳንካን ሰባነ ጊኛይ ሳኒ ፈከሶዳተን ኢፍሰን መቃኒ ሳኒ አከን ጨቀሰም ይጋፈተንስ ፈከስጀቁ
የየ ካዲዲ ካቤ ኛ ጊምቢ ካማሺ ነጆ ነጆ ካማሺ ጊምቢ ቢላ ዋንተኒ ወል አርዲዲ ዘካሙናሞኒ ኬኛ አማ ዱኩማን ቡሳን ፍጤራማ የሙጭረኒ ካማሸኔቱ መንገዳ ከነረን ባተኒ አጭታዲዝ ሙለገሰለት ሙ አልዴዛን ጄሲታኒ ጣኒ ጄሲታኒ ንጉርጉርተን ጄ ኡጄዳኒ ማለ ከከነ ሞቀበታማ ሳንካ
ኦቦ ዋክቶላ ስርቴነም ንጀደመን ገመይ ሳኒን ምርገ ብሊሳን ሶቾ አከደበን ከኒሳኒ መን
በህግ መንግሱ ባስቀመጠው መስራት የንደንዱ ዜጋ በፈልግበት መንገድ መንቀሳቀስ ይችላል
ለሚ ከሚፉ ምርግ ብሊሳን ሶቾ ሄረረካ ሜጃ ሃቶ መሪ አለ ከነፋሊሱን ሶቺንግ እጅባ ማሊፈከደን ከሚጋፈኔ ዴቪን አርገኒ መቀይራ ገረካማሺ ትሶቾፍ አባውሸኔ እንዳንዲቸጩፌር ራያን ተሰብያ ሳቲ ድደሚያ ፎርተል ካንፊ ፍረታጅራቱሌ ሐሚዮና ዳንዲችን በነኒ ጀቹንዱበተን
ደንደላ መጋላ ካማሺ መካኒሳኒያ ከንጨቀሰም ንጋፈተን ከምራስ ይደቶሲ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ሶቺንግ እጅባ ደንቀኒሩ ጀቹን ቢልብላን ዱበተን ይጅሩ
አንጋዱ ከዚያ ጋር የካቲት ጀመርስ ካውንም አልተፈተ
እርግባቲ ጉራን ለላደርቤ ጀልቀበይ ዳንዲቺ አመዮናን በነኒ ዳንዲን ገሞሮሚያ ጭፋዋንቴ ገመሴዳል ካሶሳ ራንጅሩን ሜሻሌ ገልቹፍ ያሉስ አመ ዋንገኒ ዱፌ ፍንሴንሽሱ ሰውምኒ ተአበቴ ሸኒን ዋን ዳንዲረታኒ ሶዳች ዘኒፊ ሻመኒፍ ጀቹንዱበተን
ይመከነ ይረትከን ጋፈተመን በከዋን ይትጋፈተማ ወጅረ ኮሙኒኬሽን ይጎድነ ካማሺ ወጀርሙሳ ተገኝ ተጃጅልገ ይጅባ ወለገሊ ጣፊ ካማሺ ጅዱት ይታስፈም አዳንጭቱን ዱጉ መጀቹዳን ከናኒስ ረከው ከከብ ይጀደን ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒጅሩ
ካማሺ ዞን ከሚራቦ አላጋ ዞን ጋር የሚያገናኝ ዞን ነው
ዳንዲንኩን ካማሺ ጉድነ ወለጋሊ ጣፊ መጋራ ሶሳውጅን ወልቁንም ሲሰ ዳንዲንኩን ጽፈሙይሳን ወመስኒ ተጃጅለሜ ሻሌቡ ራርገቻንጅሩ እንለምታ ፎትቺ ገና የሮከነተሙ ጎዲነ ከነት ፈጫቲ ውሳቱ ባየታ የቆርች ዳንዲ ከናንሴን መለ ኡመትኒ ሁዋቲው ላናፍ ሳትለባ ጀቹንዱ በተን
ናኑ ሰነት ይሮአማከነ ይደቶታ ፊሞቱ ማጅዱቲ ወራኒ ጌጌፈማ ሂንጅሩ ከንጀደን ኦቦጀርሙሳን ሰባ ደንቀሙ ተጃጅለ ጌጅባ ሲሙይፍሰን አከስጀ
አካላይ መስኔድ ማኪና ያቆማሉ ከዛ በኋላ ያንገራግሩናል
ደልደልቶስኒ ዳንዲ ቸረዴማ ሂንጅረን ቃሙሌ ይደሰን ኡፈኒኑ ደን አከከቺሰን ውፍከን ዮዴብኔ ጠክኒያሞ ሉቡከይሰን ቱባጀለኒ ዋኑ ሶዳችሰኒ ፍንነቅኑ ጀብ ከነከንጎልዋሞ ሸኔዳኑ እንጀብ ልጭንዱበተን
ኦቡጀርሙሳን ረኮ ከነፍሩ ፍረቲ ፉሌፈተሙ ቀባስ ጀብ
ውይይት ይደረጋል ጥምር ኮሚቴ
መሪወሊኒ ዮ መከነዩ ካማሺ ትግኪሰሜር ኩምነራያት ሰብያን ኤጉምስታስ ፎማፊ ካማሺ ዱፈኒ ኑወሊ መሪያተኒው ልጭንዱበተን
ኢትጋፍተማ ወጀርቅ እንዲሳ ነጋፊ ሚሶሞ ሊኒና ኖሌ ኦሮሚያ ቢኒሻንጉል ጉሙዚፍ ጋምቤላው ቦፍሩምሳ ሰለሞን ረኮ ከነይኩፍ ዋን ሁጀ ተማጅ ረጀደን የሙይፍሰን
ከይሮማ ጉዲና ከማሺ ሺ ጉዲና ወልጋሊካ ግዱቲ ጌቲባ ወልከበቴ ጅሩ ኩንዴራ ፍሩፍ አካዋጅ ረገኛት ጌጌሱታ ጉዲና ወልጋሊካ አናሌ ሆላ ቢሽ ጉሙዚፍ ወልዳንገ ሰኒፊ kumakana godina kamashi bakato koti magala kamashi rat gigiston nano oromia ras benishangul gumuziras gigiston olano bakar gamaniti mari gamana genyatinis gamani somatinis akawli nojitani gafita e awasa kesati kamula chajiru unde rafuruf marin tame iti adima makan jiru tau saatida
gamabram bulchan godina wille gali tau busalamun tamru rakon kunjira chuku bakaba chuhimun kaumse sasifsu
parahada mannin jiru boji dirmajir agara sanatero de mamu etikata kilometri soddomi wayi kansani si home tu njiru barahada kana sana dawo gola chudani humna ida testa humna ida tefakate si samite dada kange gesu anjiru gara kenya tikambe nu humnu ma chane jade mewa mukanada humnu ma ida tebo sona jiru da chuda amaji keta chitra ni amaji gara soddoma wayi waltaji chitige gesu nebode humni kenya karaya tisabiyas kamarin de waltaji gesu rante pachi bode so chinjal kabe ture chuda rako kanam purrenne so chinjal kabe kana kesa tabotin kabe nya ergi egale ni bode ammas odara amna kan jiru katan yechu ergi socin takka ega le bodde rodio da kase kada bete jiru kan nagau bura rakko tan furu da timmo yotikate rayant sabiya tora tan tigale oje chitti helati barbada munjal kapsi suda fi iddu kana koppi wali gada to re amma tigale jira yechu
imma kan rat kan gafata man dubima warana bil summa romo kai jilla dunya oda tarbi united states virginia ra debi kin nani jiru
nanno sanatamma lola tigake fa maja lola hamada kana fi halli nanno sana socci na jataati suni wano beka mutta nanni shodalu busa jade bakalolli tijuru ka basa na garbun barba kanafi bakabayeti suci naman akada ba targinera garu imma sami chatimmo wanani jada mure ku kulle su barba wabo wana kasi in rawatu sin rawannis akuma diwata gabasa washington post ira argine kunnoni sirna bi kanarra ijaramani anna sami chakka gege sa gobba ko manju gocha garota kanafi wobot kuma kabul sirrimiti wobolis karake ya uno da shifta kanarrat tarkafi ni fudannas kanaduras fudan ne beknas garful drati suma fudachu tumo fufa
kabaradar beke sa butamuni sani sami ajajota mani da kama shi sadif barana bati sadasa ke sabartoni university digdama ultan oswa sosa ragara kama shi tidebeni wallagali ta ke sattu kam samani e sabuteni sani daba meduba warana bilisumma oromo tijrajachun angosna nichahima nille gurmun riptelto ta kanini gochota kanin duba hinjuru jechuran akale ni ada sama gamabratin namni bra fakada abdisa jadam kan ajaja warana bilisumma oromo tijechuno fuamani fi gare ni sani oromia lita tajjechala milioro mof amara irret tasfumato de duba jiru jechuran ka washington post torbandar beke saba selalchise nama makani sani eramef qama wolawarra mirkani fechun dandeyni sagale amerikaf nakor melka amburra
Aye, kanitane seni dia tu kopi torbani dari demokrasi ti. Heri motumma Ethiopia hamma ojira jiru foya ukabat afi hinkabu irrati kamolen hawasa akasumasi dabilen siyasa yemu walfan majiranu agaha majira. Institutin koranno imamata Ethiopia koranno hera foye sujeru irrati wagala mafi tasise yenya kana ifagotu isa ifsera. Dimma koranno kanati fi foya insa hera Ethiopia ilalchise mituku fikadu ogesota sera la ma wajjini ni ammari taasi sejira ittane sidi iriata walina chakasu
Her motumma Republika Federalawa Ethiopia barakula sagal sagal tamia furura kase hanga ammati hoji rajiru ratti yeroba ye yadoni lama yomu wal falman ni mullatu yadu takannen kesa inni tokko herri amma hoji rajiru kun gutumma gututti hoji ra olu labun Rakko siyasa akkasumas kan dinagde Ethiopiaf sababa kan jedhuufi faalla kana ammoo rakko siyasa akkasumas kan dinagde biyya kanaaf rakko guddaan heera kanarra dhufe kan jalluudha. Obbo Dasaa Bulchaa Prezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa duraanii fi yeroo ammaa gorsa olaanaa dhimma seeraa fi bulchiinsaa kan ta'an yaadonni walfalman kunneen jiraachuun dhugaa ta'uu himuun rakkoo biyya tokko furuu kan danda'u heera lammiileen biyyattii irratti waliigalan akka ta'e ibsu.
Ini cuma komunikasi kita saja. Adakah dedakan awal itu dulu walau tidak menjadi sana. Lalu dedak awal itu kami cipta kerja kami kan kasih timbul lagi ini. Dan bukan dalilan walau tidak menjadi sana.
Dhimma makan irratti kan gaafataman ogeessi biraan yuunivarsiitii Maqaleetti barsiisaa kan ta'anii fi dhaabbilee miti mootummaa garaa garaatti qorannoo seeraa kan hojjetan gargaaraan Piroofeesaraa Masfin Bayyane heera kanarratti yaadonni wal falman lamaan kunneen heeruma kana keessatti wantoota hin hubanne qabu jechuun lamaan isaa haalatti aanuun ibsu.
Itoophiyaan hedduu mangiisti yaagara andinnettin na ixabbiqin akala. ሌሎች አንቀጾችን እያዩ ባይደለም ለምሳሌ አንቀጽ 52ን የደምንስናይ
ኤሪ ኢትዮጵያ ተኩማ ቢያህን ኤክሲሱ ቃሙን ይጀዳኒ ከወጥቶተ ቢሮ ኢላላይን ጅራን ፈከኛፍ ከወጥ ሸንተሚ ለማዮ ኢላለ አንጎዋን ባዬ ሳሞት ማፌራ ለፍዋንከነፊ ናኑለን ርከቶታ ከታን ኢሳንታይ ሴት ጅራ እንብራን ሄርኩን በከምቲ ከንከኑ ሰቦታፊ ሰብለሞታፊዳ ካናስ ከወጥ ሰደይ ተረቲዮ ኢላለ አንጎ ላና ከነራፍ አማስ ኢትዮጵያ ከወጥ ሰደሚ ሰገል አጭምቦድ ከወጥ አፍርተሚ ጃፍ አፍርተሚ ተርባዮ ኢላልቴ ሰቦን ሰብለሞን ፊ ኡመቶን ናኖ ኡመታይሳኒ ኡንደፈቾፊ አንጎ ቀቡ ከንጀዱት ጅራ አማይጋ ስርኒ ፌራላቶ ክቸተይ ካኑመቶን ቢየቲ ወሊንቀበን ፋላ ካናኒ ሰቦታ ፊ ሰብለሚ ፊ አንጎ ላና ከኑን ሐዋሰዲ ነግዴ ፊ ሲያሰብልቺ ስቶኮኒውማ እንብራን ሞቱማን ፌራላ ሰቦን ፊ ሰብለሞን ወልትሉፉን ከንጃራተን ካንጀዱ ፈዲረቲ ሁንዳውን አከተውፊሲ አንጎ ከነራፍ እንኩን ሐለጋ ኢላዮ ከንፉዳ ፊየሩማ ቢየከኛለ ዮይላለ ኢሳገድድ ማሊፍ ዮጀቴ ኡማቲች ፉዳ ፊየሩማ ዮሙራወቱ ሐገዱ አትጀዴ ዋዳ ወልፍ ገሉም በከሙ ዋንቶ ኮይሰታይ ሱረቲ የፈቹ ቀባ ከወት ሶደሚ ሰገለ ዮይላልቲ አንጋ ፈጠቁት አንጎ ከናፍ ዋንተይፍ
በአንቀ 39 አንቀ 1
ያዱተ ወልፈልሚ ሲሶ ዲሞተ ሄራ ሞቱማ ፌደራላዋ ሪፐብሊካ ኢትዮጵያ አማ ሆጂ ረጅሩረቲ ሁንዳውን ሚስቱቲን ቆረኖ ኢማመተ ኢትዮጵያ ቲበከነ ቆረኖ ወጎተ ለማፈን ቆረቻ ቱሬ ጀዴይፎም ሴጅራ ሚስቱቲች ዲሞተ ሄሪ ቸኬ ሰጅራን ካኔ ወልፈልሚ ሲሶ ታን አደባ ፈደ ጀዴ ካኔነ ካ ከየተ ሰደት ሰባ ፊሰብለ ሞታፍ ወለቡማ ከኑ አፋን ሆጂ ሞቱማ ፌደራላ አላባ ቢያሌሳ ቡልቺንስ ናኖ ሰቡማ ግዱገለ ሰጎለቴ ሁንዳው ከወታ ሶዶሚ ሰጋል ካን ምርጋ ሃንጋ ፎጠቁት ከኑ አብሌ ሲያሃ ሰቡማ ነከጉርማን ካን እየሙ ፊ ዲማ ቡልቺንስ ማጋላ ፍንፍነረቲ አካውጀተመለ ቆረኒች ማሎ ተለማና ከቆረታሜ ፊ ሰቦኒ አፍርተሚ ተቆታን ካን ከሰቲ ህርማተን አከሱማስ ቆረኖ ካን ገገሱፍ ናሞታ ኩማተቆፍ ዲበተቆፍ ዲግደሚ ሰዲፍ ጋፊን ታሲፈሙ ኢሳ ይፈትባሴራ ቆረኒች ኢላሉ ሳኒ ካን ኑፍ ኢፕሰን ኦቦ ደሳ ቡልቻ ሃላ ካናኒ ኢፕሱ
ያፈቀረቱ ጀምን ምጥን ወንን ብራስን ቁርተን ወንን የሰንተን ከተጠቀለለም ከለንም ቁርተን እንዳዋን ግን ያለምን ዳታሽራ ደሞን ከምቲ ሶታን ወረሰነ ከይሳ አከንተደለ አፍተ ወንታ አትሪክሪክቲ ወንን እንደለሞ ወንተን ይማርከውን ደላቱ የሰልም ጀሽር እንደነም ከነበዳን መከር ወንተን ራይላል ትል ሞታ ምርግሬካ ሰላሰለም ይወጅል ከለትምደ
እቲ ደበሉን ሰቦተ ቆሪን ቸከሰት ህርማችስ ነ ረጀደንራ ዋንጋፊ ነመት ኡሙ ጅረጀሉ ወቦደሳን
ይሮት ተቆረጥኮ አከዋናነት ጋር እንዲፈታል ይሮት ተቆረጥኮ አከዋን ጋር ዘለሚ ይሮትን ዳኒ ጋር እንዲፈታል ከናፍሪ ጥቶ የለሃለ ሰሞኑን ኩነ ክርስቲያን አደረጀ ኩን ይዲ ያደን ፍሌት ጥሩ ጋር ዳን ትግረ ወተ እንድሮት ነገር ካጠፈናምት ከሚያችሁ ቀቡል እሱ
መስፍን በየነ ገመሳኒን ቆረንቺ አከቆረኖት ናሞኒስቴ ቃሙን ብሮ አከረት ዱበተኒፍ ከራሳቁ መላጀሉ
ጥናቱን እንደ አንድ በባለሙያዎች እንደሚጠና ዶክመንት ምንም አይባልም
ቆረንቺ አከውገስተቶ ኮት ጉቱ ደጅቱ ባዱለ አከያዳ ትገሩ ማሬዋን አከሲ ጋሪ ዋንዛኒፊ ገርፉል ራቲ ቆረኖ ብሮ ጅቹ ከራሳቁ ደንዳ
ቆረኒ ቸከ ቆረኖ ተሶጉ ተረተይ ካንጀለኒ ፍስ አከስ ጀቹን ኤፍሱ መስፍን በየነ
ይሄ የህግ መንግስት ጉዳይ ነው። የህግ ጉዳይ ነውና
ኩኒ ዋይ ሄራቲ ዋይ ድማው መታትስ ጥየፈኖ ነሶት ዳማሜ ሆጅታሜ ሰነቦደ መሬ ፈዋሰት ጌሰማ ቆረንች አኒ አከነምንተይ ያደሳ በሬ ፈቲትን ላለ ማሌ አከ ቆረኖቲን ላሉ ማጋላ ቁፋርት ካይን ጥየፈቴ ተኮፋ ረኮንጅረ ማንጅሮ yorakon jirata mo kanerich fedida mo hericho jira olu da buda kanjaru karala mani ni yu ifatika ukaba
Korannoo nama taasifame kun mistuutii imaammata biyyatti qoratuun qophaa'uun isaa namoota baay'eef gaaffii akka ta'u ifaala kan jalan obbo Dasaan garuu qorannoon kun gaggeeffame jechuun sirni heera fooyyessuu jalqabeera jechuu miti. Jadu
amma qorannoo kanatti dhiyaate jechuun sirni yookaan dirensi fooyya'iinsa heeraa jalqabeera jechuun deeggartii gartamuu kan qabnutti fakkaate garuu waan magaragalitti deemamaa jiru waan fakkaata.
Keessumoota kolamaan obbo Dasaa Bulchaa fi Masfin Bayyanee guddaan galateeffadha. Kanarraaf qopheeffanni kanuma aan mitikuuf qaaduuti.
Haya yemmuu gara gabaasa biraatti darbanu barumsi saayinsii injineerummaatii fi herreega ijoollee durbaa keeniyaa keessa jiran keessumaa warreen miidhama qaamaa qabanuu fi waan jabaa ta'etti fudhatamee jira gareen rakkina kana furus garuu ijaaramuu isaa himeera dhimma kanarratti gabaasa Ahmad Hussein qopheesse tujubeen dhiyeessiti.
Maariyaan Roonoo Bashiree Firiyoon ishee mana barumsaa addaa sadarkaa lammaffaa kan barattoota gurri isaaniin dhageenyeef dhagahuuf rakkatan keeniyaa Konyaa Waajjir keessatti baratu. Keeniyaa keessaa ijoolleen durbaa deeggarsa addaa isaan barbaachisu kanneen kumaatamaan lakkaa'aman sagantaa Ibuka Girls in STEM jedhamu irratti hirmaataniiru. Shamarran rakkoo dhageettii arguuf hanqina biroo qaban barsiisuuf deeggarsa maallaqaa dhiyeessa gareen kun.
Under this program, we teach our kids how to code. We have such program. We also have robotics.
Sagantaa kana keessatti ijoollee keenyaaf barnoota koodii ni kennina. Sagantaa afaan kompiitarri hubatu kan akka geemii qabna. Kaarikulamii keenya barnoota robotiksiif meeshaa USB xiqqoo kompiitara keessatti galchanii akka kiiboordiitti itti fayyadaman dhiyeessinaaf ijoolleen hojiiwwan harkaan qaqqabuun hojjetan caalaatti dafanii akka hubatan argineerra. Sagantaa Ibuka Girls jedhamu kan hoogganu dhaabbata The Action Foundation jedhamu yoo ta'u ijoollee durbaa qaamaa hir'uu ta'an barnoota saayinsii, teeknooloojii, injiniyaringiif herrega yookaan STEM jedhamuun akka ciman gochuu irratti fuulleffata.
We currently work with 37 schools across 25 different counties in Kenya and we are supporting 2,200 girls.
Yeroo amma manneen barnoota 37 Konyaalee Keeniyaa keessa jiran adda addaa 25 waliin hojjenna. Shamarran 2,200 ta'an illee leenjii barnoota STEM jedhamu akka argatan gargaara jedhan. google.org kan jedhamu dhaabii bu'aaf hin hojjenne dhaabbilee barnootaa yookaan qorannoo nageenya marsariitii irratti fuulleffateef gargaarsa ogumaaf maallaqaa barbaaduudhaan tajaajila. The Action Foundation bara 2021 keessa dhaabbata google.org jedhamuun filatame. Kunis qaama sagantaa carraa barnootaa gama teeknooloojii shamarran qaamaa hir'uuf banuuti. Bu'uursituu garee kanaa kan ta'an Maariyaa Umaaree akka jedhanitti sagantaan kun shamarran qaamaa hir'uu keeniyaaf biyyoota hollaa keessa jiran daran dhaqqabuuf karoorsee jira.
We hope to expand the project to reach even more schools that work with girls with and without disabilities across the country.
Sagantaa kana gara manneen barnootaa guutuu biyyoota shamarran qaamaa hir'uu ta'an yookaan hin taane waliin hojjetanitti babal'isna jennee abdanna. Akkasumas biyyoota birootti babal'isuuf illee abdii qabna. Qiyyaafata keenya Taanzaaniyaa, Ugaandaaf Maalaawii akkasumas michoota saganticha waliin taane guddisuu dandeenyurra kaa'anne jirraa jedhan. Mootummaan Keeniyaa jijjiirraa imaammataaf seera ijoollee qaamaa hir'uuf barnoota fooyya'aa kennu beeksisee jira.
We coined a scholarship program, full scholarship program that reads together with the child's disability.
Sagantaa scholarshipii guutuu qopheessinee jirra. Qaama hir'ina daa'imaa sanaan wal simsiisuudhaan yeroo sadarkaa itti aanutti ce'uu fi xumuruu gargaaru. Sana boodas barnoonni qaama hir'ina waliin wal qabatan. Kan akka meeshaalee deeggarsa taasisanii mirga isaaniitiif falmuu fi hojiiwwan ijoo hedduun ni hojjetamu. Sunis ijoolleen kun sababa qaama hir'uu ta'anii fi manatti akka hin uguramne mirkaneeffachuudha.
Faawundeeshinichi sagantaa kana amma kanneen qaamaa hir'uu keenyaa keessa jiraniif babal'isuuf karoorfateera.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin tursaniif hin galateeffachaa qophii waliitiin amma walitti deebi'utti nagaatti bilisaniin jenna nagaatti.